gasozi lwa mumeguze abantu natuka byamazika mu byafayo bye yaleke sule mpye life tuba tukyali kwe byate natukuba omugo guno gwayitiridde obunene okufa kw'abasudde nakwo kwajjanga kiroto kubyamuvanga mwene nsema amiddwe ennyike abanga ekitalo nnyo basebo onasaddiza buli omu n'abuna obusonda ne katonda gy'alaze musana twassaawo enkwaso nti muyimbi munnamukimye twalumba n'endagu tumanya awasibusa omusi songa ne gwe mubuuza naye ateekawo kiye nti ab'obayimbi banne bennyini avuluga ekituufu mu kyo n'abalaga ejjembe gundi yeyamuse ng'ensimbi muziwaayo obugenyi otulesa bwaki batagenda kusa
www.mp3ugandanmusic.com